Nalingia sambe na mapema nangai nyaso nalingia sambe
Nilimpenda waithea akanisho bila doma penzi no nikampenda toti akasema tuwezi kula penzi
mapenzi bandia
Nasikwangi mchoyo Julia tani penda ntakana
Jua la gaidi wengi
Wanaojifanya na kupenda na hawa kupenda
Kinyonga ni wengi
Wanna pretend they got you but they don't got you
Lakini yule alie kufia Anani yule na mwisho Lakini yule alie jita Anani yule na mwisho Lakini yule
Chapweke Na penye wanijali Haujapai ni acha nipote
This kind of love You can only get From Jah Jah This kind of love You can only find From Jah Jah
Kama nilaba meni pia zilemia Kama nipenda meni pia kamadia yeah Kama kamadia Siwezi mwacha jah
Nalingia mzambe Na motema nangaa